E to asa fulu ma le whaata ngata wasai sa ia leo leo i Turkey i le sa ilinga o lehena whaatupuina le whaalavelave i se whalakalapu i le taulanga o Istanbul. Lea na tawhana inai ma maali liwa i tangata e to atolu se fulu ma le iwa. O le whaalavelave na tupu aile i atoa se i tūla ta lua na whaafe i loa i le tausanga fau lua afe se fulu ma le fitu i le wawea o le aso sana te nei. Peita i ua whaalia leo leo. I le to a se fulu mele whaale nei, e le i maua i male tangata o lo o lātou masalomia na whaatupuina le nei whaalavelave. E pe ona lipoti atu i a tātou talafau i le nei a fiafi ua i loa i le nei tangata e a fua mai i Kyrgyzstan. Na whaalia le whaalapotu potonga fau vale i Salama le ISIS o i lātou na whaatonuina le nei whaalavelave, ma o loo liipotia inisio whaasaralaunga i Turkey o iana nei na masalomia e afua mai i atunu ua o Asia i Tutonu e pe o Uzbekistan ma Kyrgyzstan a elea e pe ona fafonga i nātu i tātou talafou ua iloa lona suafa po lona ingoa ma o ia e afua mai i Kyrgyzstan. O loo fisilingia le pule o le kalapu le Reina Nightclub le li o Kokashlan pe na whape whea ona saole nei tangata i Tutonu o la kalapu, i Turkey le vai teimine nei, ona e malu pui puinga, e o lo ofisiling ia, pe na whape whea ona mawhai ona ulufale o ia i le Reina Nightclub, mase a upenga.
How did he manage to come despite all the intelligence and all the security measures? I can only call this creature a demon. I can't even say he's a terrorist. I don't know how he managed to come to the club.
Le pule o le Reina Nightclub, Kokashlan. Na whaalia e se whaamatalanga le ISIS, na mafua o na lato wasofa ia le kalapu le Reina Nightclub i Istanbul, ona o se nofuanga e tele ina fia fia i aitanga ta Kerisiano e ta whawai. Peitai i se whaamatalanga mai se sui o le whainga malo i Turkey, Ravza Kavachi, o le toa tele o tangata na maali liu i rene o se whainga, o tangata moselemi.
The people who lost their lives, the people who are in the hospital, there are Saudi citizens among them. They are mostly from Arab countries, they are Muslims.
Le whaaliliwina o se saunoanga a se sui, o na whaingamalo i Turkey, Ravza Kavachki.